Munyandiko cy'ikinyamakuru cyatangaje kuri iki cyumweru ikinyamakuru The Daily Mail cyanditse ko imfubyi za Jenoside nyarwanda nk'uko kizita zigiye gusohorwa mu mazu yazo zabagamo kugira ngo zisimburwe n'impunzi zavuye mu Bwongereza hagendewe kuri gahunda itavugaho rumwe ijyanye no kohereza impunzi zahungiye mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu Rwanda. Iki kinyamakuru kivuga ko izi mfubyi za Jenoside zababwiye ko ibi bizatuma abantu barenga 20 babaga muri iyo nyubako ko bayisohokamo. Iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko imfubyi z'intambara zari zimaze imyaka 8 muri iyo nyubako zahawe integuza y'ibyumweru 2 ngo babe basohotse. Ikinyamakuru gikomeza kivuga ko izi mfubyi ziri mu myaka 20 nta mafaranga zigira, ntacyo babitse, nta n'imiryango bafite, abenshi bagiye guhangana n'ubuzima nyuma y'icyo cyemezo. Inyubako One Dollar Campaign igizwe n'amagorofa 5 iri mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, yuzuye mu mwaka w'ibihumbi 2014 itwaye asaga miliyari 5 yatanzwe n'abanyarwanda baba hanze n'ab'imbere mu gihugu ndetse na Leta y'u Rwanda. Ijwi rya Amerika ryageze aho iyo nyubako iri hagati y'andi mazu menshi atuyemo kuri uyu wa kabiri, gusa ntitwabashije kwinjiramo kuko ubuyobozi bwa ARG ari nabwo bucunga iyo nyubako bwadutangarije ko kwinjiramo bigira amategeko abigenga. Igihe nahageraga nta rujya n'uruza rwagaragaraga mu gipangu imbere usibye ushinzwe umutekano wari mu kibuga hagati. Mu byo twifuzaga kwari ukubona abatuye tukavugana tukababaza niba hari icyo bazi cy'uko iyo nzu batuyemo baba bari hafi kuyikurwamo, nk'uko ikinyamakuru The Daily Mail kibikomoza. Umuhuzabikorwa wa ARG umuryango uhuza abanyeshuri bacitse ku icumu Bwana Bakina Ismail yabwira Ijwi rya Amerika ko ibyatangajwe n'iki kinyamakuru cyo mu Bwongereza ko abanyeshuri bari bacumbikiwe muri iyo nyubako bazirukanwamo hagatuzwa impunzi zaturuka mu gihugu cy'Ubwongereza atari byo Bakina yasobanuye ko kuba umuryango ARG ahagarariye wasezerera bamwe mu baba bari muri iyo nzu ari ibintu bisanzwe.
Ibyo nabyita nk'ibinyoma. Ntabwo gahunda ziri gutegurwa na ARG ziri gutegurwa kuko hari izo mpunzi ziteganya kuza, kuko twebwe dutangira gutekereza porogaramu yo kuba hano hantu hashobora gukoreshwa ibindi bikorwa twatangiye kubitekereza icyo gikorwa tukaranakimenya ko gihari. Twe hari uburyo twari twarashyizeho bwo gufasha abo bajeni, abo bajeni 22 basigaye kugira ngo tube twabafasha mu buryo bujyanye n'uko bangana.
Umuhuzabikorwa wa ARG yumvikanisha ko batangiye gucumbikira abanyeshuri muri 2014 batangiranye n'abanyeshuri 190 ubu hakaba hasigaye 22 gusa. Twashatse kumenya nyacyo abakiri muri iyo nyubako bazayisohokeramo. Bakinavuga ko atazi igihe nyacyo umunyeshuri wa nyuma azaba yasohotse, gusa yumvikanishije ko nihagira bifuza gukorera muri iyo nyubako abanyeshuri bazaba basigaye bazacumbikirwa mu nzu nto ingana n'umubare wabo.
Wambaje ngo nitwe twatekereze ko haza kuba umubare wa ntabwo twabitekereza kuko iriya ni aferi hagati y'igihugu n'ikindi, ahubwo igihugu n'ikindi bashobora kugirana kontrakiti bagasanga natwe turi muri bamwe bari eriko bashobora kuba bahostinga abo bantu iyo kadere yazamo cyangwa se nk'uko tunashobora kuhostinga abandi. Ibintu bikiri mu biganiro.
Hanyuma se ko hasigayemo abantu 20 bo iyo gahunda niramuka yemewe aba bantu koko bakaba batoranywa bakaza muri iyo nzu ya One Dollar Campaign, abo bandi bazabana nabo bizagenda gute?
Twatangiye gutegura ko twabashyiraho ubundi buryo bashobora kubaho, noneho ino nzu itangira gutegurwa no kuba yarebwa ibintu bitandukanye byahakorerwa.
Gukurikirana iyi nkuru twabashije kumenya umwe mu banyeshuri babaye muri iyi nyubako Mbarubukeye Cyprien, atubwira ko arangije yahisemo kwitunga.
Njye navuye nsoje kwiga kandi nsinyera kuri kushatse bwanjye ko namaze kubona amaze gukura mbona umuntu usoje kaminuza mu by'ukuri ntakabaye nkererwa, ahubwo nakwi kujyanze nkamenya uburyo nashaka ubuzima kuburyo nari bwanjye nazaza icyo nigeza nka muntu w'umugabo. Rero narigiye nijyanye rwose basaba ko bankurikiza ndi barankurikiza ndagenda, nuko nk'uko nk'ababyeyi bange bandeze nyine nuko banandiye kaminuza ndarangiza mbese ntacyo bashinzwe.
Hanze ko haba hatoroshye ntibishoboka ko wagerayo ukifuza kuba wahagaruka?
Oya, ntabwo nagaruka kuko nari bwanjye imyaka mfite semere gusa ubu barashaka kubona nsubira muri orufeni na kabisa oya, ni uguhangana nk'abandi gakompeta nashaka ubuzima nkabaho.
Mugenzi we Janvier Umugisha waracyari mu nyubako ya One Dollar Campaign nubwo yarangije kwiga ariko nta kazi arabona.
Iyo urangije baragusezerera uko sisiteme yubatse, tugeze hanze hari igihe usanga bikugoye kuko amafaranga baduha kuyamanaginga cyangwa se kubera ko hanze utahazi neza ugasanga bikubereye ibibazo. Ariko ushuba nziza nyine ku muntu uba warabaye mu rugo bamucurukije neza bigize amahirwe ukabona akazi ubu busohotse neza.
Ibyanditswe na Daily Mail byahuriranye n'ibyanditswe na Daily Mirror nayo yo mu Bwongereza nabyo byanenze kuba abanyeshuri b'imfubyi za Jenoside bazakurwaho batuye. Ku ruhande rwabo guverinoma y'u Rwanda nayo yakurikiraniye hafi iby'izo nyandiko zose. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean-Marie Vianney Gatabazi yavuze ko inyandiko ya The Daily Mirror itarimo ubunyamwuga. Madamu Yolanda Makoro, umuvugizi wa Leta, nawe yavuze ko iyi nkuru atari yo, yumvikanisha ko abari basigaye muri iyi nzu bake bazasubizwa mu buzima busanzwe. Mu cyumweru gishize nibwo u Rwanda n'Ubwongereza byasinye amasezerano y'uko Ubwongereza bwakohereza mu Rwanda abantu babwinjiyemo mu buryo bunyuranije n'amategeko bashaka ubuhungiro. Gahunda yamaganywe n'abatari bake barimo amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Bwongereza, Kiliziya y'Abangilikani mu Bwongereza, ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ndetse n'abamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe na Leta y'u Rwanda. Imiryango ikora ubuvugizi irengeje 60 yavuze ko iyo gahunda irimo ubugome mu buryo buteye isoni, isaba Minisitiri w'Ubwongereza Boris Johnson kuyikuraho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.